maso ya gisora ryoha kubi uri kugisi nkuri kuyihima tuza nayiye kwishyuye guhera rimwe ntizikube imbere za sinkababyeyi bacu uracya ryoshye mu kageto k'ibihumbi ijana wenda nandarengaho atonke niho ufotorera abakobwa izo foto zabubitse nanjye mbitsi y'ubuzashaka urasiganwa n'ikirere nk'umusazi umaze gukura ariko ntushaka kwemera niga uracyashaka kurya abana muri photoshoot za ka free zone musore wanjye menya Kigali inahaba ry'amafaranga ntibahinga naho ibyo kuba umutsaperi bisigira urubyiruko dore washesha kanguhe wageze I Kigali nibyo warasirimutse uracya mu gitondo umenya WhatsApp ejo bundi uba admin umutwe urabyimba wumva ufashe igihugu ngiyo ya mihuro buri weekend urashaka ishema ni nawe witanga menshi kandi mobile money y'iwanyu ntukina yibuka konseye wacusha
yazonze abana na ba nyina dore yigize ruha rwaho Marashaki foto, marashaki kuzo Marashaka kwa mamara kurenda dona di trapu Hipasa murefu Hawa ya kutaga sozi Mufuka we urarangaye Marashaki foto
Baba hungu buduti si Baziko bafashe Kigali Zikureshya reshya inkumi nibyo mubaseke ntacyo mupfana sha ubu nkwera ikigare da naho we anwari uko agaragiwe niga ushaka kurya ifaranga rye zana n'abakobwa arakana kredi ndabazi imwe tumaranye imyaka myinshi muturi ikibazo cy'inoti imwe akumvisha uburyo ntakomeze mujye mu kabari utunga urwe yishyuye he bamwe bihakanye naho bakomoka abandi biyita kavukire ni nka wa muhungu w'ikarangazi wiswe w'igikondo umwana wa sejemu yamenyanye n'abana b'ingagari bamugira umusirima amenya WhatsApp uracya mu gitondo aba admin umutwe urabyimba yumva afashe igihugu niyo ya mihuro buri weekend arashaka ishema ni nawe witanga menshi murumuna waho yiga nta n'igihumba heruka kumwoherereza
yazonze abana na ba nyina dore yigize ruha rwaho Marashaki foto, marashaki kuzo Marashaka kwa mamara kurenda dona di trapu Hipasa murefu Hawa ya kutaga sozi Mufuka we urarangaye Marashaki foto
High five mzee Mr. Kagame Dani Dani Vumi Heavy Dex on the beat
Touch music
Manika twese dukunda ifoto